sort of a lot, baby. This has been our boy Colossus.
It's me.
Your butt money. Mopal.
You flood music. You're gonna like it.
I like it so.
Naza kusema kwanza. Nando wewe uko na mi, twende chumbani, unipe vitu furani, yeah. Baby una vidimpo furani, mweza kukia na mina pagawa. Tufunga ndo kanisani, na nyumba tufatwe na majawa. Ukiunarudi nyumbani, beba na vishumbu kwa ndani. Hata ukisema tuendani, kwani wawe na wahusu nini. Atoni pia mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapenda we, yote naona sawa. Aye, my baby boo, you know what. Sipo kuhune tu kahuma. My baby boo.
But money, mopa.
Dunia bila wewe ngekuwa tabu. Maisha yangu sabu wewe jawabu. Sasa ya nini nkupe tabu? Aki siwezi. Wewe ndo unayekamilisha tabasamu langu najua. Wewe ndo unayenifikisha safari yangu na hatua.
Ninakupenda.
Hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapenda ye, yote naona sawa. Hata wanipige mawe, mikuwa kusibanduki wewe. Vurugu vurugu minapenda ye, yote naona sawa.